9.
Nongere mu isuhurizo ukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nkuko bari bagenzi banjye bamaze kubikubwira ni kakanya nyine ku muziki hahandi wumva umuziki ryoshye hahandi gufashe kugubwa neza cyane cyane muri zino mpera z'icyumweru muri weekend yawe ibintu bikagenda neza ni 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 ariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi hahandi mu Ngagara hahandi Cibitoki hahandi harya misi Burundi yavuye hehe noneho ndamusuje by the way naho mu Rwanda ni 104.3 ahangaho niho utwumvira neza ibintu bikaryoha wishe tu akadomo radio ya tvwa akadomo com ahangaho niho abari muri diaspora cyangwa se abandi batari muri ibyo bihugu cyangwa se bataraho bashobora kutwumva kuri FM babasha kutubonera umusore wa Ernesto ugeziwe ari muri studio Unforgettable na karirimbo ka French Montana ariko mwe no bita Swahili ndirimbo bayishutinge cyangwa se video yafatiwe mu gihugu cy'u Bugande ndetse nibutarayireba nakugira ngo mana yaje waracika ngo byahatari uyirebe kuri YouTube urebe uburyo babana bo muri Ghetto Kids babandi bitwa Ghetto Kids bo mu gihugu cy'u Bugande babandi babyinanye na inde Eddie Kenzo muri andirimbo yise City of Loss n'izindi zitandukanye abana bazi kubyina cyane bayigaragaramo baje no kwiperforminga hano muri Amerika muri Beat Awards biraryoha cyane Afrika irimo iragenda itera imbere cyane mu muziki turagenda twinjira neza neza mu kiganiro cyacu nyirizina cya muri gahunda yacu nkwibutse ku bitekerezo byanyu mugenda mukomeza munyohereza kuri Facebook VOA radio yacu ngenda mbibona kandi nkabyishimira somba nsaba rero yuko mujyaho cyane kugira ngo tuhaganirire kuko ni igiciro kuba mbanzi neza ko ndi kuvuga ari abantu barimo kunyumva uziko hari abanyamakuru bandi bavuga bakuri icyo mu kinyarwanda babita gucurangira abahetsi umuneko Marisa avuga kubinama
can't be enough.
Okay. Indirimbo rero irarangiye niyo nari imperi ho kugira ngo mbumvishe uburyo ikiganiro kiza kuryoha ubu noneho nibwo tugiye gutangira rero. Abanyarwanda by'umwihariko uyu mu weekend abari ya weekend ya nyuma cyangwa za mpera z'umwaka za nyuma z'ukwezi hahandi baba barimo gukora umuganda hahanda benshi ma mugomba gukora amasuku iwanyu mu ngo mugomba gutunganya karitsiye zanyu n'imihanda n'iki byose. Ubu bita umuganda ariko nanone ni hahanda abantu basohoka bagakupitwa bya hatari hahande abantu bamwe binabanarira kubyuka abakabyinye aka karirimbo cyangwa se bari buze ukabyina nyuma y'umuganda nababwira iki reka tuzamuke.
I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no. No matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah. To death forever be with you, girl. Yeah. You feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. One more thing I want, yeah. What I was fighting for. It's like a cool between the time, yeah. Oh no, mami, si cara la we. Oh no, baby, wange, yeah, mukabi wange, no. Ina mi ashi a beta, sida. Ina mi life si a wina, hey, sida. Uri mama wala.
Ati in my life you the winner, in my life you the better, you know, ati mama wabana banje akaririmba kitwa Kami n'indirimbo The Ben yakoranye n'uwo bita Kid Gaju. Reka nyitura abantu bose bitwaga ba Kami kazi kera, abandi bitwa ba Kami ka muntu, abandi bitwa ba, you know, barangiza noneho byagera muri kimwe gihe bakahita bagahinda bakakitwa ngo ni Kami kugira ngo ukabe sexy cyangwa se gasomeke neza ndakabatuye.
This feeling for you, mu byukuri ndagukunda, urabizi ko nasinzira, ndaye nakubonye my baby.
Uri mama waranga, kami, 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 utagarira abanda, kana kama bukwe na isemo, you want to wanna kuzi, namaze guhitamo, tutagarana abanda.
Ariko niba ari kintu cy'ambere kimbabaza ni ukubingi atari televiziyo kugira ngo mube muri ukuntu biba bimeze. Uzi ko Kimu yabyinnye yibagirwa no bose zakwereka umuryango ari akazi kawe.
Oh no, baby, wange, ye mukazi wange, no. Ina mi ashi ya beta, sida. Ina mi lafi
ya. Tuzo kujenda tuzamura temperature cyangwa tugenda tuzamura igipimo no kuvuga ngo ugende uzamura gatoya kuko ndabizi neza ko abantu babashaka kugenda babyina n'iki n'iki cyangwa se baba bana bikoze nimugoroba so ntabwo uri tubahera kuri cya gipimo cyo hejuru no ugende uzamura gahoro 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 ku buryo tuze gushiduka twese twageza hanyuma indirimbo iri buze gukurikiraho mu kanya uraza kumbwira nawe
uri mama wara.
Namwe kuta the bin nyine na kidigajo musore uri mu Rwanda urimo no gukomeza kuzamuka neza cyane yagiye akora amakora abaye yatandukanye rigenda kundwa so n'ubu ngubu rero nyine yagarukanye na the bin indirimbo ifite na ka video keza nkuko nandi kubwiye ngo turimo turagenda tuzamuka uyu ngo yiwe numwe mu baraperi u Rwanda rwagize kandi w'umuhanga numva azamuka muri biteria yose wa muha densoro wa muha R&B wa muha solo wa muha zuke wa mukubita afrobeat nk'iyi ngiyi arachi gusa nyine ukabyumva Ubisa gumpi arakubwira ngo zunguza numwe mu basore batangiranye na hip hop nyarwanda ndetse na ndungu baracyarimo kandi ni wawundi bitango ni nkingi ya mwamba kuko urumva buryo arapa umva gato umva gato ati bazo katwe tarano kungana uko fata imyaka ufite muri kano kanya ongera 30 bazo umbwire Yes, nibutse ko udukurikira kuri Facebook page ngiye kugwi ikizamini ukuvuga ngo noneho kuri ubu ngubu urazaje noneho mugiye kuzajya mu ntegeka ubu ngubu sinzongera kuzajya nkora ibyo nshaka mugiye kuzajya mu ntegeka mumbwire ngo Ernesto dukeneye ko utuganiriza kanaka kuko ndabizi ni benshi mwamukumbuye ngerageza rimwe na rimwe abo nibutse nka nabahamagara tukaganira benshi twagiye tunabatumira ariko noneho mwebwe mukeneye ndi ninde mukeneye cyane nibi gukange nushaka nushaka umbwire 50 cent nzamushaka kandi ibice 9 niho mukomeje kudukurikira kubari mu gihugu cy'u Burundi ndatse na 95 n'ibice 2 ku murongo wacu nyine mu gihugu cy'u Burundi by'umwe hariko mu Rwanda ni ku 104 n'ibice 3 ndatse ni wa eshatu radio yacu VOA akadomo com aho ngose urahatwumvira kandi ukaryoherwa abantu bajye bankurikira cyane cyane kuri Instagram ni @no25 aho ngaho niho unkurikira cyangwa suka Ernesto ugiziwe kenshi niho nkunda kubashyiraho n'udupost dutandukanye turi twange bwite kugira ngo numve ku buryo mwamwakira ikiganiro cyangwa se uburyo mwamwakibonye ariko uburyo Facebook page yacu cyangwa se Facebook yijwi rya American VOA radio yacu aho ngaho niho ibitekerezo bya nyabyo cyangwa se bya bitekerezo by'imena biva kugira ngo ibintu dukomeze kubikora bibaryohere cyangwa se dukomeze gukora ibintu mwishimira aha ngaha rero Hari igihe wumva akaririmbo kazamutse ugatuvuga ati kabisa uyu munsi ibintu bimeze nkwibutsa no kubanga bw'ibyumba ndi kumwe n'ubita Kim ni umusore wa uyu munsi yaje yanyambariye ishati oh my god hey shat tuzashima Imana kwindi tabaye TV wari kuzajya ubona request bagushaka ba bakobwa b'imbavu ndende gusa
ukundwa kaza sinari nteruse gutetesha jawe biriranga Nabyo nani jonzonona kuko wabimaye nabivuga ngo nikuhari bivuga ni udahari nubwo bizera benshi mihari yeah yeah nabivuga ngo nikuhari
kidogo.
Ati cheka tena kidogo bamwita Big Fizzo uyu musore nawe yavutse muri kuno kwezi kwa karindwi hagati aho ngaho ku kwezi ko vutse babantu bibihangange cyane harimo nubita Ernesto nanjye navutse muri kuno kwezi harimo ubita ariko sundi kukimutanyifurije anniversary nziza wane nuko musha kwa mumbisha ngo murankunda kandi mutankunda maze kubibona musha kwa muntu ryarya Big Fizzo nawe yavutse muri kuno kwezi abantu nkaba Wizkid abantu nkaba Jennifer Lopez abantu bagiye you know twagiye dukora utuntu tukubwenge mu muziki kwisi It's got to be good of things. Zahuje abahanzi mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda ikaba icyo bita successful cyangwa sikagera ku ntego yayo nimwe mu ndirimbo zimaze kuribwa n'abantu barenga miliyoni kuri YouTube nimwe mu ndirimbo yacuranzwe cyane mu duce dutandukanye ndetse nimwe mu ndirimbo yo navuga yakunzwe cyane ni Charlie and Nina ni groupe bakobwa barimo kuzamuka cyane mu Rwanda ndetse na Big Fizzo producer cyangwa se umuntu wayikoze wayicuranze gutyo akaringaniza amajwi yayo akayiryoshye bamwita Pastor P n'umusore w'umunyarwanda akaririmbo kagiye gukurikiraho rero mana yanjye ngiye kugatura abantu wose bafite aho bakundana ariko batarabishira imbere y'imiryango babibwira imiryango cyangwa se ngo babibwire babyereka imana ni cyabo ngo ni nk'abakimu babandi babakirimo kuhanda uvuga ngo reka ngo ndacyasubira ngo ndacyadodadoda ukiri kumuhake yawe ukiri kumusura ukiri kumutembereza ukiri kumuturirimbo nk'utwo nguzo Priscilla yarabibavugiye
Yo kwigira n'umwishi yemera kwirwanira nabisize inyuma
Mwita Princess Priscilla arakubwira ngo icyo mbarusha uyu nguyu ababyeyi be baramubyaye bamwita umuratwa Priscilla amaze kuba umusara ahita avuga nawe ngiye ngomba kwita Princess Yes gusa ndumva bakobwa navuga babahanzi kazi nyarwanda barimo kwitwara neza cyane yaba hano muri Amerika nyine muri diaspora cyangwa se muri babandi bakurikira umuziki ariko batuba mu Rwanda ndetse no mu Rwanda iyi ngiri mu ndirimbo ze zakunzwe n'abatari bakingira ngo kuwabasha kujya kuri YouTube akayireba nta kintu yamunenga bamwita Princess Priscilla hari igihe kizagira nawe tukaganira nawe akatubwira uko bimeze by the way kuko ngo arimo gukora ku ndirimbo
Thank you.
Princess Priscilla nyine watubwire gango icyomba rusha ngira ngo mwabyumvise ko natangiye none no kugenda nongera gusanga ugabanye umurego mukaje twari tumaze kugera kuri temperature hejuru binshi twatangiye no kubira iki yakubera kubyina niki ariko urumva ndimo kongera kugira ngo none ababanderega babananiwe cyangwa se babandi babadafite imbaraga zo kugira zo kubyina ngo ngo bazunguze ibice byose by'umubiri byibura batuze bajye bakubita ikirenge cyangwa zunguze umutwe cyangwa kubita gatoki kukanda avuga ati ibintu biraryoshye akanga ariko ku bantu bashobora kubyina zuke cyangwa se abashobora ku ino babita Longombas n'abasore bo mu gihugu cya Kenya niho bakomoka akarimbo bakise My Queen ni kama umuturimbo twagacishije mu minsi iri imbere umuhanzikazi Priscilla ahise abihakana ngo ntago nigeze niyita Priscilla ngo ntago nigeze niyita ngo nabo bantu barinyise ok nta kibazo kuko n'ubundi irakubereye why not
baby don't let what we have fall apart I'ma be a provider, protector, my girl. Now that I need you, and you need me, baby, let's treasure this love that we have. You're mine.
Mije turimo turagenda dusatira umusozo wa gahunda yacu ariko n'ukuvuga ngo ariko muzanasabe tuzaje tugikora kino kiganiro live kuri Facebook mako ni mu minsi imbere hano bwari ngombwa ko mwirwa mu bintu bidusaba turimo turagenda tubishira muri gahunda mu minsi imbere muzaje mudukurikira live kizaje kibaho murimo kukireba live muvuge muti wow urije kimu ni kuri abari gusunika muziki iranirimbo ni kuri abayizamura nkuko ari kuzamurira mingi you know ibyo byose muzaje mubireba muryoherwe kuko burya radio ijwi rya America to tugerageza kubakorera ibyo mwishi mira cyangwa se ibyo mukeneye 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 kuba dukurikiye bari mu Burundi mu Rwanda ni kwizana na 4 n'ibice 3 ntiwibagirwe kudukurikira kuri Facebook cyangwa se kujya kuri web yacu umva shey
nakundo kongo konda muri mache yenawe ngo dukodukundana kundo kumuhuda nakundo kongo konda Moro kundo rwanje nawe duhora turi besa duhora turi besa duhora turi besa oh duhora turi besa duhora turi besa duhora turi besa Dusa na vivera mi si acciu, yeah, yeah. turi hariye turatandukanye oh baby urumufana wanjye nabo mufana wawe turwanira n'ishyaka tugasangira intsinzi nkunda kumunda nakunda ukamukunda muri make njye nawe nkunda uko dukundana nkunda ukumuhuda nakunda ukamukunda mu rukundo rwanjye nawe duhora turi besa
Peace akarimbo yakise turi beza akarimbo karimo tugambo twiza cyane 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 tw'abantu bakundana nubwo mwamutari mu rukundo byo n'ibyo kuvuga ngo ni umusheri ishushu nawo muri inshuti zisanzwe gusa handi ubumva uri umufana w'inshuti yawe ikintu cyose akora uri proud yacyo cyangwa se ukishimira ni ibintu byiza cyane 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 ko tuba dukwiye kugirana urukundo kuko ntabwo ibintu biba bigomba kurangira mu magambo gusa niba umuntu ari inshuti yawe yanyayo cyane cyane ku rubyiruko ugomba kugira kumugaragariza ishema aho uri hose ukumva kutewe ishema nuko yakoze ikintu cyiza cyangwa se nuko yateye imbere nari mubwiye ngo mukanya nimuze kumva ntakivuga muzase kumenya kubwo kimu yanyiritse umuryango cyangwa se twagiye ariko icyo nzi nuko mukomeza kuryoherwa na gahunda za 94 n'ibice 9 cyangwa se 95 n'ibice 2 mu Burundi ndetse na 104 n'ibice 3 mu Rwanda umva gatoya uyu musore bita Peace kabisa no mu masore navuga babahanzi nyarwanda batangiye na kera by the way ntabwo ari uwavuba cyane kandi agenda agaragaza impano yo kuririmba cyangwa se ni umusore ubona ko agenda atera imbere mu bijyanye n'imiririmbire turimo turagenda reka tugaruke hano gato muri Amerika umva
On the darkest day, got me feeling some kind. Thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Bamwita Lufonzi, bamwita Fonzi, ndetse n'ubita Justin Bieber, ndetse na Daddy Yankee, barakubwira ngo Despacito, nanivuze ngo ni Lufonzi. Iyi ni imwe mu ndirimbo navuga ko zirimo kubikira gake yaba hano muri Amerika, yaba muri Aziya, mu Burayi, ndetse no muri Afurika. Nizere ko nawe yakuryoheye kandi iraza gukomeza kuryohera. Ngiye kwigusigira mu njyewe nsohoke, ahasigaye hukureho agashinge kawe, waba aho utwumvira hose ntuhave, gomaho ngaho, ubundi wikendi yawe ikuryohere. Gitaha.